kosa mpenzi, Mola hana makosa.
Ningekuwezi lakini la za matumishi sina, pengine nikifaulu nitakumbuka. Mpenzi we, ningekuwezi lakini la za matumishi sina, pengine nikifaulu nitakumbuka. Mpenzi we, sechansi ngo kaka santi yegwe. Mwenye mwenye kumata magoti kaku kwako. Ngobu sungu wo wambola tobu jayo. Ngependa kuishi na wewe, usinichukie mpenzi wangu. Nifanye kila kitu kama tuko wawele. Uko ndani ya roho yangu, lakini hali yangu unaiona. Siku wanatichongea, wanasema niko mlofa. Kwani masikini hawina chake, hawina chake. Cause I've tried to open up your heart and make you understand, girl. Yeah. And I've tried to be by your nitapata. Sina yo mula na mulu njinga kwe aba singa. Nse kwe nalonda mbulire vyo kumutima, mbulire ondi kumutima. Aba lala sivagala kwangu myo mutima. Njagala tuwe FMB, njagala kwe nalonda kwe. Matumishi sina, pengine nikifaulu nitakumbuka. Mpenzi we, ningekuwezi lakini nela za matumishi sina, pengine nikifaulu nitakumbuka. Mpenzi we, ningekuwezi lakini nela za matumishi sina, pengine nikifaulu nitakumbuka. Mpenzi we, matumishi sina, pengine nikifaulu nitakumbuka. Mpenzi we,
remember where you got it from. www.djericom.com.